Collaboration since we started this ministry here.
Lakini sio huu, tuna mkutano mwingine uliomalizika wiki ile iliyopita. Niona ushirikiano mkubwa 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 na Bwana Yesu alikuwa katika mkutano huu.
Some of them are sleeping.
Nabidi tujipongeze sasa.
And he praised God for everything.
Ndugu zangu, haya yote yanafanyika,
it's because of the love of God.
Ni kwa ajili ya serikali yetu tukufu.
And also it's the love. Ambaye
ametupa vibali kuendelea kufanya kazi ya namna hii.
The government we have. Na they have given us permission.
Serikali
to
nayo,
do everything we need here.
Ruhusu kuabudu vile kila mmoja anavyopenda. Na tunashukuru kwamba Raisi wetu na kiongozi wetu mheshimiwa,
once again we appreciate from the support of we have received from our
John Pombe Magufuli,
president,
ni kiongozi ambaye ni mshika Mungu kabisa,
na
mara zote nasema
and he's
tunamtanguliza
very collaborative with everything we are doing.
Mungu huwa tunasikia mara nyingi katika hotuba zake anasema na mtanguliza Mungu. Na kweli huwa tunaona namna hiyo. Anafanya ni kiongozi.
We are proud to have
maovu na mambo mengine mengi.
Full of God.
Kwa hiyo
full of Jesus and that is.
Ndugu zangu, tushukuru kwa ajili ya serikali yetu tukufu pia.
So
hebu tupongeze rais wetu.
Our government. Let us clap our hands.
Lakini tupongeze viongozi wote wa serikali. Hata wa kijiji ambapo tunafanyia mkutano.
Yeah.
Hallelujah.
Amen.
Na baada ya kusema hayo, tulikuwa na vibali vyote ambavyo vinaturuhusu kufanya mikutano hii.
After saying a few words,
hata wageni wetu wako hapa, hata wizara ya mambo ya ndani, tunajua kwamba wako mahali hapa.
For the Ministry of Home Affairs.
Hakuna shida kabisa.
Worked hand to hand with
us. Vibali vyote tunavyo, vyeti tunavyo kutoka makao makuu kule. Hata FPC makao makuu wanajua kwamba tuna ugeni hapa.
We also thank,
maana ndio alishughulikia mambo yote hayo.
For working hand to hand with our local church here in Katumba, and that was so nice.
Kwa hiyo serikali najua na FPCT makao makuu anajua,
we praise God for everything,
kwamba mambo yako vizuri kabisa. Na nipende sasa kurudi kwa wageni wetu.
So let me go back to the our visitors.
Wageni wetu tumesikia nyimbo nyingi.
Dear friends, we had so a lot of songs.
Lakini wimbo maalum wa mwisho,
but only one song was very special for you guys.
Ulisema ya kwamba kama kungekuwa na uwezekano.
That song says that if possible.
Kama kungekuwa na uwezekano.
Let the days be back, go back.
Jua lingerudi huko nyuma likarudi, tukaendelea tu kuwa pamoja.
Let the sun stop so that we can proceed with the ministry.
Lakini wakasema basi kwa kuwa haiwezekani basi wanawaaga.
Although we came to realize that there is no possible, we have to leave.
Lakini wana Katumba tusemeje? Warudi.
Oh, members of Katumba.
Warudi. Warudi. Unasema warudi punga mkono. Oh. Kwa hiyo kuna kurudi
of Katumba.
Mukae siku nyingi.
Special request that although you are leaving tomorrow,
Bwana Yesu asifiwe.
It's better
watoto,
for them to come back, to come back and have some more days next time. Because people have needs.
Kwa ajili ya mikate. Haya, kwa hiyo, tunashukuru sana kwa kuwa tuko pamoja nao.
So we thank you.
Lakini kwa kweli,
wame
safiri safari ndefu sana.
I know that you have traveled long journey from America.
Kutoka Marekani mpaka hapa ni mbali sana.
for sure it was a long journey.
Tunapoongea sasa sisi ni usiku.
So I, for us here it's night, I don't know what.
Lakini kwao saa hizi ni mchana.
I think in your country is
mchana kabisa, jua linawaka saa hizi kwao. Kwa hiyo ni safari ndefu sana, lakini nachoshangaa Mungu.
It's fantastic that
Mungu akafanya mioyo yao ipende Katumba.
God has made you to be.
Hebu fikiria ni kwa nini huyu Mungu?
It's fantastic.
Wamepanda ndege.
What's happening?
Why Katumba? Wakashuka Dar es Salaam.
Why do you love Katumba?
Wakapanda ndege tena.
Dar es Salaam. The other good cities.
Mpaka Kigoma. Wakapanda gari.
Very long from America to this place.
Katumba.
Kwa nini wasikae huko sehemu zingine, Sumbawanga, Mpanda, Mwanza, wapi? Paka wakaja kwenye pori.
But we came all the way from America to this place.
Na kuna vinjia ambavyo vingine ni mabonde, gari naenda na muna hii, lakini wamevumilia.
Infrastructure is not so good, but you travel so long without. Even you didn't even mind.
Ni upendo kutoka kwa Mungu.
It's because of love and joy.
Sio upendo wa kawaida.
Yeah.
Wamelipa gharama nyingi sana kutoka kule mpaka.
I know that you have paid a lot of money.
Kwa ajili ya kutupenda sisi.
From there, for giving them food.
Na mambo ambayo wamefanya hapa.
And you have done.
Tunaamini kwamba. Yeah. Mbegu zilizopandwa hapa zitaendelea kuota. Wangapi wanakubali hivyo?
They agree that you have planted them.
Mbegu zilizopandwa hapa zitaota na kuendelea kuota.
And the things you have planted here will sow.
Nafikiri baada ya kusema hayo, tuwatakie safari njema.
So
ninyi wote siku ya kesho.
I wish you a good journey.
Lakini pia nao tuwatakie safari njema siku watakapoondoka, sijui ni kesho, sijui lini, sisi atuwafukuzi.
Yeah, we don't chase you away.
Kwa hiyo tuwatakie safari njema wote wote wanakatumba na ndugu zetu wanaoenda huko Marekani, lakini na ndugu yetu anaenda Arusha.
And we are praying for all the church members for their safe journey back home. And those who are going in America, and the person who is going in Arusha.
Tunawapenda sana.
We love you so much, so much.
Sana,
so much.
Sana,
so much.
Sana,
so much.
Tunawaombea.
We are praying for you.
Tunawaombea.
We are praying for you.
Na tunapenda Mungu aendelee kuwabariki.
And we are praying that God will bless you. And as you have provided something here, God will mark.
Na tunawakaribisha tena siku nyingine, utakapoona Mungu akiwapa kibali, karibuni tena.
At any time when you have time, please welcome.
Ni nyumbani kwenu.
Feel at home.
Sasa tumeisha kuwa, sio marafiki, ni ndugu.
We are family members, not friends. We are family members.
So na tunasema sasa hapa Katumba ni nyumbani kwenu.
And keep in mind that here in Katumba is your home.
Mbarikiwe sana. Sindio jamani? Tukisema iwe nyumbani kwao ni vibaya. Na wao wakisema kwao kule iwe nyumbani kwetu ni vibaya.
Even for us.
Basi unahitaji ya kwamba
we are part of your families too.
Wajue ya kwamba hapa wakija hapa ni nyumbani kwao, ni kwa marafiki zao, ni kwa ndugu zao moja kwa moja.
So when you have a plan to come, you don't need to think. You just plan and come.
Mimi jioni nimekaa na tafakari sana.
Yeah, he was just thinking something this evening.
Hawa ndugu, kwa nini Mungu amewawekea moyo wa kutupenda sisi kutoka mbali huko?
Why God has chosen these guys to love us?
Ni kitu cha kawaida jamani?
Is this normal?
Ni cha kawaida hiki?
Is this normal thing?
Ni Mungu mwenyewe ameona hivi.
It's only God who has done this.
Na Mungu aendelee kubariki.
God bless you.
Sasa bless you. Niombe sasa tuwape salamu kupeleka nyumbani.
So we have a special greetings from the Bible.
Na kwenye makanisa wanayoongoza huko.
So you have to carry these greetings for your church back home.
Sijui nani na salamu sasa. Kuna salamu
is from
au basi ngoja tusome hapa.
It's from where?
Itakuwa ni neno la kutujenga, sio salamu kama salamu kabisa, ni neno ambalo la kutujenga sisi sote. Wote mnaoenda huko na huko mtembee na neno hili.
To carry.
Hata sisi wana Katumba tutembee na salamu hiyo. Katika Warumi
Romans 8
mstari wa 30 na
Romans 8 from verse
8. Yona asome maana nimesahau nia.
Kwanza mstari wa ngapi?
35
from verse 35.
8:35.
8:35.
Tasoma kwa jina la Yesu. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? 36. Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wanaochinjwa. 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda.
Barikiwe sana.
Amen.
Salamu ni hiyo. Hebu rudia vizuri sasa.
Ni nani atakayetupenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida? Au ni adha? Au ni njaa? Au uchi? Au hatari? Au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda.
Amen.
Amen.
Hiyo ndio salamu kila mmoja aende naye. Nimeona moyo wangu umeona salamu hiyo. Baada ya kuona watu wanateswa wengi sana, lakini
I feel like
tunashinda na zaidi ya kushinda. Haleluya. Mungu awabariki sana. Tupelekee salamu hiyo kwamba hakuna chochote kinachoweza kututenga na Bwana.
And keep in mind that nothing can separate us from the love.
Hallelujah.
Yeah.
Basi baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwape nafasi kama kuna la kusema nao waweze kusema.
So now it's our time.
Tunawakaribisha sana
to go there. Would you please follow me? Welcome.
Tungeagana mchana lakini kwa ajili ya siku kuwa chache unipenda na sisi tukapenda kwamba tuagane usiku.
It's a time to say bye bye to the congregation. Where are we going to start?
Where
are we going to start with?
Okay, you? Sure.
Okay, welcome.
Oh.
Wapendwa, tumesinzia, tuko pamoja.
Glory, glory, glory to God.
Utukufu, utukufu, utukufu kwa Bwana.
Amen.
Amen.
Yeah.
Amen.
My heart is so full.
Moyo wangu una furaha ya ajabu.
Spending time with you all.
Kwa kuchukua nafasi na muda wa kuwepo pamoja na ninyi.
Knowing now that you're my brothers and sisters.
Ni vizuri mkajua ninyi ni dada na kaka zetu kabisa.
Yeah, hallelujah.
Yeah. And you children, you've captured my heart.
Na ni vizuri mkajua watoto wenu hawa wadogo wamegusa moyo wangu sana.
I am so excited for you.
Nimefurahishwa sana sana na watoto hawa.
God has wonderful things for you.
Mungu ana mambo makubwa kwa ajili yenu.
Amen.
Yes. Especially those who were up here.
Na hasa wale walio jitokeza sana kuwepo hapa mbele.
Listen to what the Holy Spirit says to you each day.
Ni vizuri kila mmoja sikilize kile Roho Mtakatifu amesema naye siku kila siku.
He wants you to know him better.
Kwa sababu Roho Mtakatifu anataka watu mfahamu vizuri.
He will talk to you.
Na ataendelea kusema na watu wa mahali hapa.
He will love you.
Na anawapenda sana.
Amen.
He will tell you things that no person.
Na atawaambia mambo ambayo hakuna mtu
could speak as well.
Anaweza akaongea na wewe.
Far beyond anything.
Ni amezungumza Mungu katika viwango vya juu sana.
That we might imagine something.
Lazima tuwe watu wa kufikiri kile ambacho Mungu ametufundisha.
Amen.
He's going to be doing so.
Mungu anakwenda kufanya jambo la ajabu katikati yenu.
I may be seeing some of you in the USA.
Pengine miongoni mwenu nakaribia kutakutana sio muda mrefu Marekani.
Yes, he's a great thing.
Kabisa kabisa. Hayo ni mambo ninayoyatarajia kabisa.
We love you so much.
Tunawapenda sana sana.
Thank you for all.
Asante kwa mambo yote.
Everything that you've done. It's all been so wonderful.
Kwa kila jambo la ajabu ambalo mmefanya. Asanteni sana.
And we really do appreciate.
Kwa kweli ninafurahia sana sana kwa kila kitu mlichofanya kwa ajili yetu.
Bless you, bless you.
Barikiwe, 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 barikiwe.
Well, I just want to say thank you so much.
Napenda niseme asanteni sana sana.
You have shown us so much love.
Upendo wa ajabu.
I felt so comfortable
nasikia
here with you. Nasikia
furaha kuwepo na ninyi hapa.
It just feels like home.
Kama vile niko nyumbani kabisa.
And I'm going to miss you all.
Na nitawapoteza sana kuondokana na ninyi leo.
I wish I could continue to talk to you.
Ninatamani kama ningekuwepo hapa tuendelee kuongea ongea kweli.
Yeah.
I just gosh. I can't get over how welcoming and how loving you have been.
Huwezi kujua ni kwa namna gani mmekuwa kwenye mioyo yetu na namna ambavyo upendo wenu umekuwa wa ajabu sana kwetu.
It's been a real joy to pray for you and watch God.
Ilikuwa ni furaha ni ajabu kuwepo pamoja.
What only God can do.
Lakini upendo mlioonyesha ni Mungu tu anaweza kufanya.
That's been a privilege.
Na kwa kweli imekuwa ni nafasi ya pekee kuwa na ninyi.
And I agree with Carolyn that.
Na ninakubaliana na Carolyn kwamba
it's exciting to think about what God
raha,
is going to do.
Kufikiri kile ambacho Mungu amefanya.
In your lives.
Katika maisha yenu.
You can change this whole nation.
Kama mtazingatia mafundisho mtabadilisha ulimwengu mzima.
He has a plan for every single one of you.
Nataka niwaambie kuna mpango maalum wa kimungu juu ya kila mmoja wenu katika maeneo haya.
Amen. And like Tony said,
kama vile Tony alivyosema,
only believe.
Wewe uamini tu haya tu aliyofundishwa.
Just only believe.
Wewe ni kuamini tu.
And always believe.
Na kila mara wewe amini.
What he says to you in his
kila
word.
Kila ambacho amesema katika neno lake.
And what he speaks to you in your heart.
Kile kinachoongea katika moyo wako.
And obey.
Na wewe utii.
And he will take you exactly where he wants you to go.
Atakuonyesha na kupeleka kwenye hatua ni namna gani unapaswa kufanya.
So I look forward to seeing you again.
Natarajia kuwaona tena sio miaka mingi sana.
And again, asante sana.
Asante, thank you so much.
Love you.
Kumbe hiyo nayo mnaijua. Hey jamani. Basi ameonyesha upendo kwa kweli. Ninaweza kuona kila mmoja anavyotabasamu.
I couldn't see you unless I was dancing.
Yaani sikuwaona hata wakati nacheza, nilicheza peke yangu.
I love you folks.
Lakini mjue ninawapenda.
I love this country.
Ninapenda nchi hii.
And I love the way you love me.
Ninawapenda kwa namna ambavyo na ninyi mnapenda na napenda pia na rangi yenu.
You can certainly tell I like color, right?
Unaona rangi zetu ni tofauti lakini nawapenda.
Yeah. Oh. I just want to say a couple things.
Nataka niseme mambo machache kidogo.
One is,
jambo la kwanza,
I can see into the supernatural.
Ninaweza kuona katika uwepo wa ajabu.
And a lot of times I'll say to the Holy Spirit,
wakati nilipokuwa naongea na Roho Mtakatifu,
can you show me what's going on?
Nionyesha kile kinaendelea.
And he says, sure.
Akasema ni hakika.
And twice,
mara mbili,
while we've been here, I saw Jesus.
Roho Mtakatifu anasema kwa nini tuko hapa?
And you got to remember, sometimes when you see Jesus, he can be this tall.
Wakati mwingine unafikiri kumuona Yesu au kuzungumza na Yesu lazima uwe mrefu sana, eh?
Other times there's a tree out here right behind, straight out from the,
lakini nikaona mti fulani huko mahali fulani hapa.
He can be almost as tall as that tree. That's
lakini,
pretty tall.
Lakini huo mti unaonekana ni mrefu sana.
And the other day when Pastor Tony was talking about the keys to the kingdom,
wakati fulani mchungaji Tony alipokuwa anafundisha kuhusu funguo za mbinguni,
I looked out there by that tree.
Niliangalia kwenye ule mti.
And there's Jesus standing there.
Nikaona Yesu Kristo ameketi mahali pa juu sana.
I thought, wow, what's he doing?
Nikasema, Yesu, unafanya nini hapa?
And I realized he had the keys to the kingdom.
Nikagundua Yesu Kristo anazo funguo za mbingu.
Yeah.
Which means if we're believers,
ina maana kama mmeamini,
we have the keys.
Ina maana mnazo funguo za mbingu.
And that's the way I responded. I was excited.
Ndio maana mnaniona nina furaha ya ajabu, maana ninajua kile Mungu amewapatia.
Because I want to have everything the Lord has for me.
Na ninatamani muwe na kila kitu ambacho Mungu anacho kwa ajili yenu.
And I want to just use it for his glory.
Ninatamani na ninyi mtumike kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
Because as Pastor Tony said,
kama Pastor Tony alivyosema,
you're not having fun, there's something wrong.
Kama haujui kitu unapaswa kufanya, uko kinyume na utaratibu.
And then,
kini,
about a day ago, remember when all the young people and other people that wanted to commit their life to Jesus came up here?
Kumbuka wakati watu walisema wanataka kumpa Mungu Yesu maisha.
I was standing kind of in the corner.
Nilikuwa nimesimama kwenye kona fulani kule.
Tony was like right in front of this podium.
Na Tony alikuwa kwenye eneo hili huku.
And Carolyn, whose name is Joy, was right about here.
Caroline ambaye jina lake jingine ni Joy alikuwa mahali fulani pale.
Over by me.
Na mwingine niliona mtu mwingine amepiga magoti pale.
And as Tony was started to speak,
ndipo Tony alianza kuongea.
I look to my right and Jesus comes walking around.
Nipo nikaona nguvu za Mungu zikizunguka kama vile Yesu anatembea mahali hapa.
He walks out right next to Tony.
Ndipo nikamgeukia nikamwangalia Tony.
And he looked out across everybody.
Na nilikuwa naona nguvu za Mungu zikitembea na kugusa kila mmoja mahali hapa.
Commit their life to him.
Nikashangaa nikasema kumbe ni vizuri watu wampe Yesu maisha.
And you can believe.
Na wewe ukiamini
that what he paid for.
Kila alicholipa kwa ajili yako.
He was excited.
Atakuwa amefurahi sana Yesu.
For everybody that was
there. Kila mmoja ambaye alikuwepo mahali hapa.
And so were I. And I can tell by the looks on people's faces.
Kwa hiyo naweza kueleza kwa kuangalia sura tu za watu mahali hapa.
That the intent and desire they had.
Kwa hiyo matarajio na waliokuwa wanayatarajia.
But sometimes I don't see in the good old USA.
Sina mashaka kwamba naweza nikaona siku moja Marekani.
So he was excited.
Kwa sababu Yesu amefurahi.
What was going to happen to their life?
Nini kitakwenda kutokea kwa ajili ya watu wake?
Because they were going to be part of him.
Kwa sababu ninyi mtakuwa sehemu yake.
Part of the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
And Papa Father.
Na hata kwa Baba pia.
Okay. Before I leave, I want to bless everybody in here.
Nataka niwabariki kila mmoja hapa.
All the rowdy people over here.
Nataka niwabariki waliopo upande huu.
All the people down here.
Nataka niwabariki waliopo upande huu.
All the distinguished pastors.
Nataka niwabariki waheshimiwa wachungaji mliopo mahali hapa.
All the folks that provided music.
Wote pamoja na waimbaji nawabariki.
All the people that provided our meals.
Wote wapishi ninawabariki.
The pastor that loves us.
Pamoja na mchungaji wetu mzuri.